yande joyno wittude minta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on ndere ko e kibaruji men ni hande sappo e yene lewru utu ñalane noon ko ittana balloɓe nder leyɗe duniya gollawol waɗi ministre kawjiɗo fi ballakaji no hokkam fama nder kibaruji men nonnoni himɓe dillo wonɓe ɓe leyɗe men ɓaleɓe yannage nonni ɓeɓeni ɓe diwama leydi Algérie ɓe gaddama wuuro Agadez nonni sukaɓe mawɓe kantawader mabɓe yewtere min pindinol handen en jahatanani zenderdo ni min kalan dow filla itto luwal nonni ko handen finatawa noon ko wonno majja nder wuuro zender tokkomin onnon birtal haalalder kibaruji men to madalla bandiraɓe wonɓe no kettini habaruji ɗin nani duuɓi ɗiɗi e nogay e ɗiɗi nder leydi Niger ni no ɓura himɓe ujune keme jeego o egguɓe wuroji mum en e himɓe piroɓe noon ni gam waɗangoɓe balla pelle balloji no kawra ceede gam wallugoɓe himɓeɓe gala bawɗe noon ni gam fama heɓo nani fama ka ministre kawjiɗo e fi balla ka jiyago e himɓe lawa magaji fantini jadimin Farid Burayma.
Le plan de soutien
de en dari ni do ballagaaji hemre gidaadi wadan capande jeegom e joyi gaddanaadi himbe awceede na ari seni har ko darata filla waddande himbe tawraabe sadorna misali himbe be diyam na bala uuji godon kewti na himbe feroobe dalila rafika jero hakkilu fukkimu be do ballagaaji hemre dibe kaaja ko watta lasu na capande tati ga en tan himbe be andan kiba waddaneedi dum du dalila rafika jero hakkilu fukkimu ko tawa der nokkuuje godon ko waddidu min mbawa yehude ton anda sako wallirde himɓeɓe anda misali kon Ukraine e leydi Russie kandu waddi ko sembe balliroɓe ɓen andan kandu ɗumtiri naabi en seyde ɗum suɓake to ɓuuri torrade gam walliroyde amma funi haɗata min gattandade yaade e heƴorɓe ɓen andan ko watta e ballira pelle ɗen andan
gam hoko o fama dow bononda ndiyam gaɗaɗan no diyima mun wontiri maire mo commune Timiya wi ko wattani jon en ɓaale herme e capanɗe tati e jeɗɗi kan ndiyam ɗan on waɗani bononda no waɗa dow nokkuje hano demeteɗe métre carré capanɗe jeetati e tati nonni e ɓaale e butigaji nonni ko fi on memi ɗum ɗo nder wuroji jeego o nder commune on kan ɗum waɗi nonni nani famaka Mohamed Ali Man maire mo Timiya o fantini jadimin Moussa Mamman.
Nous avons 137 ménages.
Min godana galleji hemre e chapande tati e jeddi ko bononda ndiyam dan hewti. Ko watto meteruji kare awatirdeji ujunaje chapande jeetati e tati kam en woni komboni. Bulli lasoji didi e tati masinaji moto pompe podoji ndiyam laso e tati e hektaruji albacce ujunaji chapande nay. Wodi sakuji lowadi albacce tonuji lasoji didi e jeddi kam woni ko ndiyam dan dilidi e mun hana ko narta filla dabbaji du ndiyam dan dilidi e nyoga gota dum dilidi e hoggoji kalijeji kewdi kakaadi fa hande nder wuro Timiya don ndiyam dan naati nder cuudi gere e lay butigaaje ko lati gineji ko tawa nder mun ummata kona miliyoji tati
ko watta jo en baale kema dido e chapande jo e jeenay kambe ndiyam on wadani bononda e himbe ujunere e kime jetti e sappo e jetti noonni e hectaruji nogay e ɗiɗi ko ndiyan ɗan ñaami nder wuroji hano tablata e Timiya noonni nder région mo Agadez bononda gaɗaɗo o ni tokkana gaɗa diyele mawɗi gaɗaɗi noonni ɗiɗi yaago jeenayi lewru utdumo gonɗen nder mum Cheikhou Mamman lawanni hoorejo kawjiɗo fi hano ballakaji ko ministére hawjinde filla ballakaji noonni mo région on nani fama ko hoki jadimin Anissé Karim.
Ya ututal onzulu
ka gure sappo e goni woni ko fi bonana ndiyan ɗan memi commune mo Tabelot gure jeɗɗi commune mo Timiya kandu konnan gure nayi yoole mawɗo noon ko toɓi ɗiɗi lewru uttu kañum e jeena lewru uttule nokkuje ɗe endam Tabelot kay galleji hemre e nogay ɗiɗi ko ƴeewi Timiya to du jeena lewru ko ndiyan ɗan toɓi memaynani galleji hemre e capanɗe tati so hisama galleji ko ɗum memi dima mumata kona kemɗiɗi e capanɗe joyi e jeenayi no waɗa himɓe ujunere e kemi jeetto e sappo e jeetto ton laati ɓe bonan ndiyan ɗan hewte ke ɗum en cuuɗi du konna sappo e goho woni ko caami guese du ko watto hectare uji noga e goho eko deki kañum woni ko ndiyan ɗan ñaami dammuci sappo e joyi mbaati nder majjum ɗum yaadi du konna e ngeloba goota ko watto ɓulli capanɗe joyi kam woni ko ndiyan ɗan uddi tonuji albacce jeɗɗi ko ɗan dillidi
ɗon ɗum wañoa emporté
himbe leydi men yennange dillo wonbe leydi e delli non di kambe diwa leydi Algeri non ni ibe gada kambe keme jeddo e chapande tati e jeego o der mabbe no wodi sukabe potolbe non di chapande tato rewbe chapande jeego e jenay e worbe keme jo e tato non ni kambe diwa Algeri gadda agades alarba sappo e jeddi lewru utdum gonden der mum far jura sukabe chapande tato be ni teddirka mabbe ho yama to sarusi region on hawjine filla denol chukabe non ni debbe jottoyto der wuroji mabbe gam fama hebo nani ko Suleiman Isaka Mosarusi on o fontini jadi min Anis Karim
dalla vague qui arrivé il a
dernimbe waddabe sukabe chapande tato wadda do inde amin kolati chukale wendoi sappo edido e tawa der mabbe chukale ngoro sappo e jetato wodi du dubi mabbe nangude sappo e go warde sappo edidi non dum done ner fi chatudo be gartira gam wawtu gon miden jia chadale harto guri balli mabbe don der ko janol mabbe teddengi miden balli tirabe harto safareji ko watta tawe sukabe be koram le koreje mu en le fi lobbo
plus ou moins acceptable
sappo jene lewru utni leede duniya no juula nyalane ittanane ko jobe photo noni de leddi Niger ni fedde ko jobe photo be ni handen be gadi batu mabbe gam be derjina golle de Sulay Abdullah goto der himbe fedde deni hokki jaadimi leela nuhu fama
nous à notre niveau au Niger
do en le Niger fi kawoni nyalande de berde ne enen ko min ngada odo batto fi ko jor fotoji min kawri du fa hande fuddugol golleji ami e fondito lawol fotoji gam min tagi ke do en da Niger himbe funo ko jor fotoji kana wana himbe fuoni hojobe fotoji Allah heba tawe dum hebi dum fonteke dum saabi ko min ngadirni golle den tawadu konna si en yewi min goldirta dem fotoji njur hande fotoji jamaani warti beediti telephone hore mi hebi hojobe fotoji do min bida kanyum wadi pala fa hada hojo foto golle mun koy kanon dum fewni gollal kojol fotoji sabibe leydi Niger hande kojol fotoji wala sewana tan to batuji ngadi ni enda nenne dum sab mi bi jom o gollangal ga hananangal fonditengal darto fawon
creative
dungu gun jodake no wodirde leydi Niger hitane hikkade der departement mo boboy yore mawdi kebama lewru juin illa wakati on don warande joni dum won idu yahira no handirno horejo kawjido fi ano deme departement on fantini sadarma gun funi wala nani famaka Zakar Isufu o fantini jadimin Barhan Hasumi
korsolo mat kankina iddi
yero no min jeere wakkati korse on der leydi boboy din nokkuje dum wadi gam awre den fudda kena der balde sappo didabe ko lewru juin dum deni min gadi hisabu no alama korse on wontiri hande miden godi sadorma sanne wodi du deni min koji harto sobirde misali le komin kyota hadi kana suwarde le komin ngonga farkal pat en do jipago dungungun wana fanon funam dum do awra artande awande fundi am dan tokkondirai dum sabi ko nimbe gongadi kila nay no awa ba ko nonda dum wela bernde fanon fu
asi bin kanandi mat kahgunda
himbe wuro difa hawtade e bittotobe der labi anane bi der wuro hobere difa non no boytoro e rafi labi lobbi non ni fudo der wakkati dungugugo himbe tawa dum wadi ni ardibe meri on be gadi gidal mabbe dum do gan hebango sadar gidi musula nani ko kalu Mamadu merdi tabo mo wuro difa o fantini jadimin gidi Abdurrahman
tun sokonda mana
ila jipaki dungu hikka go andan warte hande meri difa o andan nino he bawdum subaka fumo Allah wadi sani loreji meri di andan e loroji gon dimin gaddana gam wallirde min burtake botode jareni wadda mabude petego e to diyan daroto min gadi bawde ami ano diyan dan andan fi majjan kanni buri sembe ami to himbe bi'u no donno joba itte mu amma wala ko meri wono nafirabe miden gidi dum himbe nanga bani dambule bale mu e kebbe mabbe dum uitran torrakan en gam biele de enden no gadda ko himbe galano nana beldum der yaha wartaji mum diele de dum fa handen to den nebi de dari fun de nefinan no kure den gam e laba e cembin dinan dum fa handen ko wadda pabbe e kolera nange himbe denne ko min gidi kan won himbe ummo daru ballira
fedde alternative espace citoyen ni ibe der jurnegol non ni do wetcho facebook mabbe ni sg mo fedde denni Moussa Tiangari andini mayde Eric Kanden e mo baade himbe dillo wonbe leede non ni ko gawo e Jibril e Jibril Diado technicien numéro radio alternative non de Niamey e Oumarou Dankarami kando alternative mo Zender Mustapha bi Moussa Tiangari kambe mai kenga der bononda dow lawol Zender bononda lawol dow lawol Zender yago di fanon be pondi to hawrinde ko sukkabe ummatore ko batu joda kalen nonni der bononda woni duudal nawnake lamdo yafo fewna fukkolde mabbe nonni nawni be do lamdo hoynambe jam balli mabbe ko wattani fama hebo dow lefol golle fedde iskot nonni filata e daade mabbe hunde non ko sukkabe ummatore tawabe der pelle de der fedde deni gattata e daale mabbe nonni ngam fama hebo nani ko mamman lamin sumana ardido ano fedde iskot nonni hakkune ko leede golleji leede janande nonni o fantini jaadi min habibu garba no dum wontiri
chaque région
région fu no wodi kono kulle mudum ay noneji mudum ko mandin to dum misal jon ko rawni fu yoyna region mo tilabiri to hono non no region fu no wodi kippe mudum sendara male kulle den enda no wodi latidi wodana noneji ko leydi nenne worbe ko noneji ko leydi be enda dum hollata nan kambe be enda be jiraabe gollal leydi ndi enda ele wakkati mudum misali joni o ayi ko kippe mudum enda dum wayi heppa kinani di kol duniyaru fu gel hen non fu noneji mudum hollata na hono dum won ko jom goloto na tewonto juwi be skutube ko nandi none goto dum endano sendirabe e be galale himbe skutube enda e dum holla du kambe der mabbe ton gel hennon fu no wodi kandu ko maandinto far gollal joomu e hore mudum
quelle est la responsabilité de tout un chacun
der yewtere pindinol itto luwal no safare finatawa ko ittete diam nonni pukki dan der bandu bi adama ngam fama hebo wadini finatawa oni ko wattede ladies and der ko sakiti dum wala don wadi wadini alhaji lawali wanzami horejo kiddo non ko wanzamu be wuro zender non o fantini jadi min mustafa mamman sani
shi ka hoha tushi garish
itto luwal no wodi aselimun ille jaman nilada muhammad sallallahu alaihi wasallam no itti luwal den non minon du min ko jidun hana hunde sunna wana hunde fina tawa non ko handi ma woni der gurnda ni do tabe ittanama luwal wanja mube den kambe gonno doktoro kulle kewde ittetede der jiyam wauta famede wiede kujum maneji non
de kaza de kaza
ko sabi ko neddo no singene luwal
haka nan ba komi ma
nini jiyam dan tirte watta hunde fuy gam no yida de basigon wala enedo wakati warde wakati no wayi buytude jiyam sabu jiyam itete dam e luwal dam no sedi e iri dan loktorobe itanta ne no jiyam non tawadan le tayre tagado dan woda neddo fu itana do luwal seni dum wada lebbi didi na tati en no wawi itane de luwal kadenda ga onji larabobe no gollida hadisi kamen kan joppay dum de neddo sami fa nokku gonnaunake e mudum ya de tayre taja nadum jomu no wawi ittanede luwal nda Allah jabi fu no sellitan wawtu gomdo neddo de golli no yam bandumun no wati nda ittanama jijam fu no mata beldum bandumun sanne
kaji dadi inshallah
wakan mo kalto endan fi singugo luwal enen yara tiagal e jile modon jong dum saabi joppol majju
mo mafi yawancin anan Niger ainihi
der Niger annasaraku wadi ko itto luwal yoppa loktorobe jamani be andana hunde fule adina ngarta wi'a dum woda nane ladda ngako woni enimbe jahilaku e wakitaade annasaraku wadi ko kulle fina tawa kewde ngala no ngade kadenda nimbe dum ngala no ekkitongal sako dum wade
ba akoya bari ayishi
toy e bi adama luwal wawi singede
kada ciwo kace so kake
dani wala to naute ko bida aida na buita jiya mada arande fulual na wawi itede e wala woneddo ba woneddo genon mudum kambe nder hawru e yasin hawru don fu momin bita wanjam kan woni itto luwan kano mido ela nimbe jamude kulle mu en gon to kebu sottorade nimbe nangude fina tawa lobbo yopude hunde ko woda
suna kama igiya ribabba
do min danata habaruji mi e fulfulde sede lamdo holli min jango min gadda habaruji jonkirten to jam hirti